Kakati nabana nga bakagena mu luwummula olwa taamu esooka abazadde basabiddwa okwongera okuyigiriza abaana baabwe emirimu gy'ewaka ate n'egyo egisobola okubaleetera ensimbi mu maka gaabwe abaana baleme baleka bulesi waka nga tebalinako kye bakola ate nga kw'otadde okubateeka mu mbeera olowoozesa nti tebasobola kubeerawo nkulaakulana kati nno okusaba kuno kukoleddwa omumyuka wa RDC wali mu disitulikiti ye Jinja Kasibante Hassan wakati mu kwogerako ne bannamawulire ategeezezza nti abazadde bangi ensangi zino bwe batuuka okugenda ku mirimu abaana babaleka waka kyokka ng'omulimu gwakola gwe guvaamu ensimbi ezirabirira ewaka bw'ati agamba nti bulijjo omulimu w'omwana gwakola ewaka gwe gumukulemberamu ne waaba akuze yadde ng'okusoma weekuli Kasibante agamba nti mu kaseera kano abazadde nga bakyakaaba nti tewaliwo emirimu mu ggwanga Uganda batunire emirimu gye bajjamu ensimbi abaana bwe bagenda ku masomero basome bafune butya bayinza okukozesa tekinologiya aliwo ensangi zino okumuteekesa mu nkola okutumbula emirimu gy'abazadde baabwe ate babayigirize emirimu gy'ewaka baleme okubeera bangalo bunani mu kaseera kano ak'oluwummula ate ketugenzeemu.